Jada.
Mama for Fox Records.
Unaweza ukabadilisha maisha yako we mwenyewe.
Lipotoka mini mbalish, so leo niko hapa ntazidi kujikubali till I get this paper. Ready for the watch, biza vilaza neza kuimba kuna nja, kwa hasira ndo na kaza. Na choki ya mini that I'm gifted, nafanya kila kitu kama nimevaa tinted. Sina body now, na mwita God na kuwa afflicted. See nobody's but I'm so addicted. Kwa hizi pesa sina budi kuwa busy, bali na nyumbani nikirudi siniulize. Nikusaka do, baka mwisho siku kele weke. Ndani ya Kariakoo na sambaza ujuzi na mateke ha. Mikazo juu ya beat na vocal, wambia washikaji zangu mina deal na logo. Chipa losto, bye bye, wapi wa noko. Hii ngwa makari yero suba ikoko ha.
Change your life, maisha ni yako. Unaweza kawa juu, unaweza kawa juu. Change your life, maisha ni yako. Unaweza kawa juu, unaweza kawa juu.
Ukiwa na pesa kidogo anasema dharau, ukizikosa kabisa na kuita nyanga usahau. Sikizi marafiki ni makarau, roho zao chungu kwenye weave kama farao. Heshima kuwa na kasi, kupanda juu kwa kasi na haso ni kama ngazi. Unaweza fall back, sipo jamini utamwaga ravi. Ni bora kuwa mimi ni mtu fulani mwenye hadhi. Brah, I was born for a reason. Siwezi kuwa mwoga wa maisha tikisa prison. Watu waliofika juu walipitia matatizo. Mesha sign out, pushi maisha fani, let's a business. Life ina bana zaidi ya suspender, mapanchi ni defender. Sata siyo rap ina panda, kula gwanda. Ijia vitani hakuna kusurenda. Nisha lose zaidi ya twice, so sinlete brand.
Change your life, maisha ni yako. Unaweza kawa juu, unaweza kawa juu. Change your life, maisha ni yako. Unaweza kawa juu, unaweza kawa juu.
Love for each other, to love one another, care for each other, not to kill one another. You better working hard, harder. You better working harder, harder.
Change your life, maisha yako. Unaweza kawa juu, unaweza kawa juu.
Unaweza ukawa juu. Jada.
Fuck.
Chief Abu. Jada.